Zonke inkinga zalomhlaba dal, uthando lwethu futhi umele phambi isandla sami dal. Ey, kumele ukhohle zonke inkinga zalomhlaba dal, uthando lwethu futhi.